I couldn't live without you. Oh God, I couldn't live without you. I couldn't live without you. Oh, I couldn't live without you.
Sababu hata idadi ya nywele zangu iweje niweze kuishi kwa nguvu zangu. Maua kondeni ya vishwa kwa jabu zako. Maisha ya kwangu ya po mawani mwako. Ninaishi kwa sababu yako. I move, I live ndani ya pendo lako.